time to go, time to go. Time to go, time to go.
Tulicheka na kulia kupitia nyakati nzuri na mbaya. the number, yeah. Like in the chocke, kill the chocke, yeah. I took a pateza, the money now, kill a moja wetu. Mpaka tu toka boku tana tena, nitashikilia kumbu kumbu, tulizozifanya. Tutoka kukutana tena, nitakuweka moyoni wangu daima, daima.
Trigger.